Gavumenti yakasisa nti yakwongera amaanyi mu kubunyisa ensimbi ez'enkulaakulana mu bantu nga ziyisibwa ku mutimbagano akamu ku bubonero obw'okulaga obwerufu mu ntambuza y'ensimbi n'okusasuliramu emisolo. Bakadde yeetabye ku mukolo ekitongole ekiwoozi ekya Uganda Revenue Authority ekuzitidde omukago ne MTN Momo okusobozesa abasuubuzi okusasulanga omusolo mu bwangu akulira abavazi b'ebitabo mu minisitule ebyensimbi Godfrey Ssemugoma ategeeza nti gavumenti yatandika dda okunnyikiza enkola eno kuba yakwanguya ensasula y'omusolo ate n'okuteekawo obwerufu.
The growth of mobile money and the role it plays in advancing financial inclusion, where we brought about 40% of previously unbanked adults into the formal financial ecosystem. Our mobile money ecosystem ranks among the fastest growing in East Africa, particularly in account growth, digital payment innovation, and the expansion of use cases beyond basic transfer. We are seeing almost everyone trying to innovate around mobile money. And we think for us, this is a very good development. It's enabling traders in rural and peri-urban areas to participate in the formal digital economy.
Ssenkulu w'ekitongole ekiwooza ekya URA John Musinguzi Rujochi agambye nti okuyisa ensimbi z'omusolo ku masimu n'emikutu emirala kugenda kusalawo enkolagana ennungamu amawanga ga Africa agatandise okwettanira tekinologiya mu by'ensimbi.
We are simplifying how tax collections are led in this country, making it very simple, very enriched, but most importantly, very convenient for all the customers that we do serve. For the longest time, most of the collections that are made have been in cash form, but also collections that are involving, you know, physical interactions with either the URA office, the banking hall, or even through the agents. But we are saying today what we are rolling out is going to be accessible from the fingertips of the customers that we do serve.
Ye Richard Yego akulira empereza ya MTN Momo agambye nti baakuteeka essira kusomesa bannansi ebikwata ku ntambuza y'ensimbi ennungamu okukendeeza okufiirizibwa okubadde kususse mu basuubuzi n'okumala obudde.